and enjoy. Put wa mitika si mashenye sito boy. I am a penzi basi, bora ni lewe. Acha ibaki kesi ya kuku na mwewe. Shikamo mapenzi, bora ni enjoy. Put wa mitika si mashenye sito boy. I am a penzi basi, bora ni lewe. Acha ibaki kesi ya kuku na mwewe.
Umundani leo watu wote tulalu. Tunaligonga nyasi hata bila salalu. Hata mvua inyeshe sisi hatujali. Tunalivuta shisha na mziki kwa mbali.
Jiwe ina waina do. 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 Jiwe ina waina do.
Moto, baki na shida zako, na mini baki na shida zangu. Baki na shida zako, na mini baki na shida zangu. Kushoto na mona exi, kulia na mona waiter. Kushoto na mona exi, kulia na mona waiter.
Oya waiter, lete gambe. Oya waiter, lete pombe. Oya waiter, lete pombe.
Tulali, tunaligonga nyasi hata bila salali. Hata mvua inyeshe, sisi hatujali. Tunalivuta shisha na mziki kwa mbali.
Jiwe ina waina do. 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 Jiwe ina waina do.
Thank you.